ngidlala mayithi ngidlala mayithi unyakanonyaka alike lamahala ngidlala mayithi ngidlala mayithi unyakanonyaka alike lamahala ngidlala mayithi mina ngidlala mayithi unyakanonyaka alike lamahala ngidlala mayithi mina ngidlala mayithi unyakanonyaka alike lamahala. Ngidlala mayithi mina ngidlala mayithi unyakanonyaka alike lamahala ngidlala mayithi ngidlala mayithi unyakanonyaka alike lamahala ikhamba jabula abantu bethi thina samazi umfalo thuba kahle odume kahle ikhamba jabula abantu bethi thina samazi umfalo thuba kahle ophala kahle odume kahle ogqoka kahle ocula kahle odume kahle ngidlala mahithi mina ngidlala mahithi unyakanonyaka alike lamahala
Oh,